Music, baby.
Boo that boss, bad man, from this thing.
MJ Records.
That's a chair, that's a chair.
Wana shanga, wale yama, kwenye napendwa sana. Miki daga, nasina chapa, ipwa nantukana. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Habini wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu. Eti mama, sina kufa na tunafikishana. Inu kaka, kazi mita, ina bimba sana. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Habini wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu, baby.
How are you,
kitanga yeah. Hata nkwa na njaa wana waza kukumanga. Vita yetu kwenye beli so yepanga. Si wapinzani ye simba miyanga.
Mudala wane ni mware nawe wana mwala murunji wange kabite wange wana mwala.
Wakija kwako na maneno musururu. Wanakwambia natumia putururu. Wote wambea waoga kakunguru. Lakini bati mbaya mdomo hatulitushuru. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu. Amini wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu, baby.
How are you, wogo? Wogo, how are you, wogo?
Kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Habini wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu. Na wakanyaka kama suksi zangu. Na badu napigana na ali yangu.
Bad money.
Habini wendo damu yangu. Hata nikipa leo wendo msiri wangu, baby.
How are you, wogo?